ayo go go, ayo go go, ayo go go, ayo go go, ayo mi jenu,
ayo go go, ayo go go, ayo go go,
iju wano sinachi
yo, ayo go go, ayo go go, ayo go go,
iwe dinu weri ke,
ayo go go, ayo go go, ayo go go,
ilona sinabaroba
o,
Genuo,
ayo go go, ayo go go, ayo go go,
Ivonu ne kwerike,
ayo go go, ayo go go, ayo go go,
oyimonye bululote, o bululote, Ivonu ne kwerike, onye bululote nu Ivonu ne kwerike, koto kuna baka bako. Ezoyi mi bi kululote o kululote iwanu ne kwerike oye kululote nu ni wanu ne kwerike oko to kuna baka baka wa mama
oko to kuna baka baka
wa mama
oko to kuna baka baka
ikoni ri kona zo
oko to kuna baka baka
ana gwaye na no so nke gi
oko to kuna baka baka
aga ya gwaye baba mba
oko to kuna baka
aga ya gwaye biwo bo
Eza
yo mi mi kululote zin O kululote ni wanu ne kwerike O ye kululote nu ni wanu ne kwerike O koto kuna baka baka Avuromanu anu binobia o Avuromanu obia na wumanu no So Nebuchadnezzar, what gave you no Riana Buanovia? Abromano, Anu Binovia, Abromano, Aviana, Bumano, no.
So Nebuchadnezzar, what gave you no Riana Buanovia?
Nebukadnezzar punye
ezoku o ezoku naze ko bu o ezoku broda mo nweli benine eze kaseze du
Nebukadnezzar buzunye
ezoku o ezoku naze ko bu o Amala mumo ya onogwa nnekwe eze kabu eze kase eze du
Ogini komezili
Otu paselu o eze sinu la kunye o Olololo dika kukwa sosipu Mano mage boge bide bido
Wazanu miwe melu
Otu paselu o eze sinu la kunye o Olololo dika kukwa sosipu Manenu we abari agale
Eze Nebukadnezzar lolola Dika kukwa sosipu eku Nyamu la webo gojo nyanya Webo ndo akanlia nine Vancha nine weziko Weswa nebe nenye sobu Olololo Nama ziku lolo Nama kuko isi weko wea Fabiko meli enkako wali anyabu lolo Mani mendo akandu ya nine Uwere upuli menka Wancha nini nene zi umwe vanya Anya nzadu nene ndubisi Ono uwere nini upuli kwa wala Iwe wewe eze Eze wesi na webu wancha nine Nini uwere upuli menka Kai gezenti Kai maliwe melin No di bazu
Abu gini mezele Uwanya wesio Eze bike mwelu mokuo O nwere onwe onye mmalele na ọbịa n'ebe a, ọ ga-akọwa anya bụ nlọ. Kwaza n'omime emelu, ụgwọ onye wee si onye eze bike nwere m okwu. O nwere onwe onye mmalele na ọbịa n'ebe a, ọ ga-akọwa anya bụ nlọ. Ọ ga-akọwa anya bụ nlọ. Ọ ga-akọwa anya bụ nlọ.
Eze Nebukadneza wee jụọ ha, kedu onye bụ ibe anwa unu si na ọ ga-akpọ anya bụ nlọ? E wee si anụ ọwụ Daniel, e wee si nya jee kpọọ anya bụ Daniel. Daniel wee bịa, eze Nebukadneza wee si ya, biko na nna ebe na-enye ya nsogbu, nya lọlụ nlọ na amazụkwu nlọ ya lọ, wee wụlụ nkọwụ ya, ya biko ma elie nke a. Daniel wee si eze na ahụ okwu o kwuru siri ike rinne, mana site n'aba Chineke, okwu ọ bụla dị ike na-adị nlo. Ya jee duo Chineke ajụjụ, n'ihi na ọ bụ Chineke mazuru ihe niile. Ọ bụzi a na-ịga n'akwụkwọ Daniel isi nke abụọ, amaokwu nke iri ịtọ na otu wee luo na amaokwu nke iri anọ na otu, ị ga-ahụ onye abụ nlọ Nebukadneza lọrọ, wee hụkwa ebe nkọwa ya pụtara. Anyị ga-ezienụ ntị mmemme n'oge nke ikpeazụ.
Abụrụ m anụ, anụ bi n'ọbịa, abụrụ m anụ ọbịa na-awụ m anụ nọ. So Nebukadneza, nwoke bi n'ọbịa na-abụ anụ ọbịa. Eze Kwechi bụrụ ọkwa anụ, anụ bi n'ọbịa, abụrụ m anụ ọbịa na-awụ m anụ nọ. So Nebukadneza, nwoke bi n'ọbịa ya bụ anụ ọbịa. Ọgịnike o mezele, o mere alụ, ọ na-emebe iwu nna m. O mere alụ zapịlapị, o so ya bụ na bewere ya. Ma ọ zọrọ gị o. Kwaza n'eme iwe omelu, o mere alụ, ọ na-emebe iwu nna m. O mere alụ zapịlapị, o so ya bụ na bewere ya. Ma ọ zọrọ gị o. Ịgbara ya tugbue gị o n'ime ọkụ, kpọọ n'ihi okwu ka tugbue gị o n'ime ọkụ. N'ime ọkụ ọkụ na-ere ere, kpọọ n'ihi okwu ka tugbue gị o n'ime ọkụ. Gbaga n'ihi okwu ka tugbue gị n'ọkụ, kpọọ n'ihi okwu ka tugbue gị o n'ime ọkụ. N'ime ọkụ ọkụ na-ere ere, kpọọ n'ihi okwu ka tugbue gị o n'ime ọkụ. Nwanne m, ịgbara n'ihi okwu ka tugbue gị n'ọkụ. Gbaa n'ihi okwu ka tugbue gị o n'ime ọkụ. Gbaghazie ya okwu ka tugbue gị n'ọkụ. Gbaa n'ihi okwu ka tugbue gị o n'ime ọkụ. Shedirak yo, Meshach and Abednego. Oyin mu Shedirak mo, Meshach and Abednego. Ndị na-eje n'Chukwu ozi, ndị na-alụlụ Chukwu ọlụ. Meshach and Abednego. Wajula juo, sịsọ Chukwu bi n'igwe ka wa ekpere. A wee tugbu ebe n'ọkụ. Oyin mu Shedirak mo, Meshach and Abednego. Ndị na-eje n'Chukwu ozi, ndị na-alụlụ Chukwu ọlụ. Meshach and Abednego. Wajula juo, sịsọ Chukwu bi n'igwe ka wa ekpere. A wee tugbu ebe n'ọkụ. Gịnị mezele ka wara wee bụlụ ndị ya tugbue n'ime ọkụ, ị ma nọkụ gbulu ụba. Kwaza n'ụmụ iwe melo gabara we bulu ndi atigwe ni moku ni manoku buluwa
eze nebukadneze we nebuizia ni moku we ushedrak na mishak na badnego bunda tumuli ni moku na madi toka wadu mana kita na madi na kawadu ziwe no ni moku oku elegema upu ejirewe wano ni moku na bali uwe tie tina chindu asiri kenezie nane zinu unia na ibodo ona achi jebele chindu ya kageze nti kaimani we mene
oki ni mezili wazili mbuo kwa wachuku igwe nambo obulu kikanyi nebelu neno wawo chuku nulonu anyo pesa numi we melu wazili mbuo kwa wachuku igwe nambo obulu kikanyi nebelu neno wawo papa nulonu anyo tuku nulonu muge
tuku nulonu anyo
tuku nulonu mugi o
tuku
nulonu anu obulu kikanyi nebelu
tuku
nulonu anu papa nulonu mugi
tuku
nulonu anu tuku kelo nulonu mugi o
tuku
nulonu anu obulu kikanyi nebelu
tuku
nulonu anu tuku kelo nulonu mugi o
tuku nulonu
anu papa nulonu mugi
tuku nulonu
anu ogini mesele ezati kinu nike nike zuko iwe nine yeme iwe nine yeme kwaza numi we melo ezati kinu nike nike zuko iwe nine yeme iwe nine yeme nike nike zuko
iwe nine yeme
nike nike zuko
iwe nine yeme
obo nine umpiaka mpiaka
iwe nine yeme
iwe nine yeme o jump over, let's one go back. Poor jump over,
let's one go back.
Kingdom, jump kingdom,
let's one go back.
Altar, jump altar,
let's one go back.
Igarika wezuko,
let's one go back.
Let's one go back. Let's one go for,
let's one go back.
Let's one go back.
Igasine
no webia,
let's one go back.
Let's one go back.
Odoku
we julo yo.
Let's one go back.
Odoku we julo yo.
Let's one go back.
Let's one go back.
Let's one go back.
Chedi raki o.
Mishaki
nabadi neko. Chedi raki mo.
Mishaki nabadi neko.
Mishaki nabadi neko.
Mishaki nabadi neko.
Ndine jelo chubozi.
Mishaki nabadi neko.
Ndine alolo chubolo.
Mishaki nabadi neko.
Ogini mezele Eze wesi o ebo buna chukundi esika o Oya buna bino bodo Babylon Anyi chage bebre chiva o Masoro masoro kiyo Wazanu miwe melu o Eze wesi o ebo buna chukundi esika o Oya buna bino bodo Babylon Anyi chage bebre chiva o Masoro masoro kiyo Sone buka dine zenga buano vya Sone buka dine zenga buano vya Anu bina vya o anu bina vya Sone buka dine zenga buano bina vya Anu bina vya o anu bina vya Sone buka dine zenga buano vya o Wame laluo, awe tukwe ye na vya o Sone buka dine zenga buano vya Sone buka dine zenga buano vya o
Sone buka dine zenga buano vya
Anu bina vya o, anu bina vya o
Sone buka dine zenga buano vya
Sone buka dine zenga buano vya o
Sone buka dine zenga buano vya
Aburo manu o, anu bina vya o Aburo manu o, vya na umanu no Nebuchadnezzar, Moke bin Ovia, Buano Ovia. Ibe chipulu yeme, kosi no yadi o. Ibe chipulu yeme, ibe chipulu yeme,
ibe chipulu yeme,
kosi no yadi
o. Ibe chipulu
yeme, ibe chipulu yeme, wa mama. Ibe chipulu
yeme, oge
meni mendo ki. Ibe chipulu yeme, ni mesi no
nagi o. Ibe chipulu
yeme, mwine limbi na ngu.
Ibe chipulu yeme.
It was an idea. You were cheap, you were cheap, you were cheap, you were cheap, you were
cheap,
you
were cheap,
you were cheap, you
were
cheap, you were cheap, you were
cheap,
you were cheap, you were cheap, you were Come and monkey mo, kaide ni keja, ni mesi no nagio, mwine jem mwina na, mwine li mwina ngu, etwa sino yadio, mwane jim director, Next Dimension Properties Limited. Lagos, Onyamaya Gazelito, Wa Mama O, Stanley Kanapo, Stanley Okeke, Aduna Bakubia, Oyemawana Abuja O, Nibesinu Nagio, Mwine Limwina Ngu. It was an idea. Managing Director, Stasonic Surgical Limited, Abuja, Wa Mama, Onyebu Ganapo, Onyebu Mwata. Eke wala bia umabwa kaki seje Satu gibi zebio Nimezi nunagio Mwine li mwina ngu Mwine je mwigana Eto sino yadio I went to get a Daniel Labuchi. I went to get the one of Malaysia. I got to put the Yankees in Okoto. I got the village of Kuzuki. Oh, no, my Yankees, there we go. My mama. I went to get a Queen Manuel Okoko. A mama's room kids is knockout. Director. Eminent Electrical Engineering Oka Onyamanu Mudoko Bunese Yaga Seligo George Kanapo George Udekwe Agwadi Kesa Tubia Umubele Kiseje Meyo Satumuo Nimesi Nunokio Mwine li mwina ngu Eto sino yadio I wene kene kwe Chine ye mwobu Nna dili mwankisi sina nivo Chapo noka Kene la yesu wandei Usuwana nibo Onyoma na Lagos Onyoma ya Gazeluno Mwa mama Onye kwelu kanapo Onye kwelu amura Oyimongwa polisi mo yebwe wa mama o umana ga giseje nimese no nokio mwine je mwina na mwine li mwina no etwasi no ya dio good evening na Lagos. Good morning, Navy Coast. On your managa zeligo. Wa mama. Benko kanapo. Benko na buja. Benko na patete. Bia I benko bia. Ivechi pulu yeme. Oye meni mendugio. Nimezi nunogio Mbwine li mbwina ngu Mbwine je mbwina na Eto sino ya diyo
Ibechi mbwine Eto sino ya diyo Ibechi
Veneri ti mwedu
Ibechi mbwine Eto sino
ya diyo Baga baga Iyekweche yaga seligo Wa mama When I get a justice in Remena What a water can kiss is no more local All your merchandise Just pass in Nigeria Limited, Abuja On your money I can sell it again Ekosi no ya diyo
Ibechi mbuyeme Ekosi no ya diyo Ibechi
Mwa mama
Ibechi mbuyeme Ekosi no ya diyo
What an amour, baby. If I can one then come over, I will lose so Billy. I will back in one, mama. I like a sucky natural. I'm a bad kiss. It was an idea. Nela yes bo one day Ogugu okoye Oje na South Africa Onyo mana mobia Odogu nyaga zeli na jige mono Ya gazelu no Mike kanapo Mike onajeme Oyemi deje ogumo Umo kugiseje Nothing back in atuo Michael onejeme Ideje ogumo umo boka Didemolishi Onyama yaga zeligyo Wa mama Eto asina ya diyo
Ideje ogumo eto asina ya diyo
I went again, Mr. Julius Okoye. Ghana, we won for Enugu. On a Tadikem Mangis is of Uboland. Okwana sign of Enugu. German Task Force, Enugu Cement Association. Uru Never Village is a Enugu. Ghana, we will group of company. Oyamaya Gazelugo. Wa mama Unye buchi kanapo Unye buchi mobuo Enyi mwani gadio Eze dina kajupu Ama chala kisi eje Nimesi nunagio Mbwine je mbwina nao Mbwine li mbwina ngu Eto asina ya diyo
Ibechi mbuyeme Eto asina ya diyo Ibechi
mbuyeme Mr. Onyebuchi Mwobu
Ibechi mbuyeme
Iji jane solu mwanambi kilion Ibechi Onyo mayaga zeligo
Ibechi
Wa mama
Ibechi
Oso kanapo
Ibechi
Onye keze wa mama
Ibechi
Oso miziki mbo
Ibechi
Nduli nduli ni gadio
Ibechi
Abubuaka kisieje Abuja kibiebio Nimesi nunagio Mwine jambina na Mwine limbina nu Etuwa sinayadio Wa mama Asma wele kenu mwejima kweli Ubwene na skido Onyama mnyaga zelino Umudi ya kubunese kunseje Ndiyo maje mwanu naka Yaga se Wa mama Jefu kanapa Jefu do happy out Iro ama bolu bomo Oye mubo kiseje Nimesi nunagio Mbwine jembwina na Mbwine limbwina ngu Na Jeff Studio kona botu Nenu bugariki Iro mabonu boya gazeligo Gine isi nunagi
Ibeji kuduyeme kazi no ya die
Osma wene kene zibwa yofu nanya Mistobi nanana Mwachine melinkizi zinumu kwaka Ubaino powerful Onyo mwana Japan Omwa ladibo Yaga zeligo
Ibeji